talk to the town. Mandika DG, Lamar, Lamar Records.
Baby, when you were white, you see JJ Rip Queen and Pali as a pattern of a Rudy night. Why?
Baby, when you were white, see JJ Rip Queen and Pali as a wewe on a Rudy night. Why?
So, tu na jitete, yeah, si hitaji mimi nyingine pea. Please, same yote yalo toke. Vibaya tuli nifikirie maja ya piti nikijitetea darasa likaliki nikikuelezea studomishe bwana voko kurudia nikiwa saloon bado wanyona mwongo hii ni bongo dizzy my kamatiki ni chongo mina struggle wana struggle wongo kudabo dabo feelings juu yangu tena foleni nachangia ukiuliza unakasirika simu kipiga siki hivyo enzizo mwanzo kutoka likupa hizo ikawa kama wimbo kama wito ikawa kama kawa mradi upo ya.
Baby, when you were white, you see JJ Rip Queen and Pali as a pattern of a Rudy night. Why?
Baby, when you were white, see JJ Rip Queen and Pali as a wewe una Rudy night. Why?
Strinileza vipi nileweke hii topic. Nikifanya hivi bora vile hutaki. Hivi we ni mtu wa aina gani? Mbona moja kai mbile kaita tatu haingi wala nne haisuge. Sometimes slow mara speedy unawai mida hii soba mara ukije uko high. Hivi weni aje eti wewe ni gani? Ukitoka mie aka skulizi kwani wa mwenzangu unakwendaga wapi?
Labda wani kubana machis wangu wa Mwanza, Kigoma, Arusha, Singida, Tanga. Hatukuni wala hatumezibia tuacheza pool table win. Menisikia ma
why? CJJ Rip Queen and Pali as a pattern of a Rudy night. Why?
Baby, when you were white, CJJ Rip Queen and Pali as a wewe una Rudy night. Why?
Baby, when you were white, CJJ Rip Queen and Pali as a pattern of a Rudy night. Why?
Baby, when you were white, CJJ Rip Queen and Pali.
So tu najitete, yeah, sihitaji mimi nyingine pe. So tu najitete, East Datos, baby.
Would you a white? You see JJ Rip Queen and Pali as a pattern of a Rudy night. Why?
Baby, would you a white? See JJ Rip Queen and Pali as a wewe una Rudy night. Why?
Baby, would you a white? You see JJ Rip Queen and Pali as a pattern of a Rudy night. Why?
Ladies and gentlemen,
as I fall in love with
it's the 41 production.